Aba kutoka halo Story of my life so far. Yani moto juu ya moto, story of my life so far. Fire kum fire, nilikotoka ukimwaga mboga, wanamwaga ugali wanatobo na sufuria. Nilikotoka pilau na soda, mkilo jue yo ni siku wa siku kuu. Nilikotoka ukimwaga mboga, wanamwaga ugali wanatobo na sufuria. Nilikotoka mchongo runinga, TV kwa jirani mpako kanawe migu. Mama single mana, shule sija soma, hila mtawli nifunza kupambana. Niko mina maza, madeni kila kona, kama movie. Oh, alhamdulillah, atukufuru Mungu, asabi tuko nazo. Chapati na maragi nimeleta do,
chapati na maragi nimeleta do.
Boda boda dara dara nimeleta do,
boda boda dara dara nimeleta do.
Chapati na maragi nimeleta do, manyanya soma simango ameleta do,
manyanya soma simango ameleta do.
Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life. Kumbe maisha matamu, GSM wata usemi. Maisha matamu, usaidi lugumi wata usemi. Maisha matamu, abeti malu wata usemi. Maisha matamu, umamedi mchengeru wata usemi. Oh, alhamdulillah, atumkufuru Mungu, asa vitu gonazo. Chapati na maragi ndo imeleta do,
chapati na maragi ndo imeleta do.
Boda boda dara dara imeleta do,
boda boda dara dara imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do,
chapati na maragi ndo imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do,
manyanya soma simango imeleta do.
Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life.